wacha nijivunie. Nishaweka nukta, kura yangu wacha nikupatie. Umetoa fursa, serikalini wanawake tuingie. Sasa mambo super, Magufuli acha nikusifie. Na umebolesha mahospitali, wamama toto umejari. Umeongeza madaktari, vijijini sasa nishwari. Tazara barabara tayari, airport mpya kwa safari. Ubungo foleni sasa shwari, juu na chini magari. Sisi emu naipendaga, iko safi safi. Magufuli nampendaga, yuko safi safi. Sisi emu naipendaga, iko safi safi. Mama Samia nampendaga, yuko safi safi. Sisi emu imefuzu na haiwezi anguka. Itabaki juu juu, wapinzani wamesha yayuka. Ushindi wazi wazi, Magufuli acha tumpatie. Kwa anavofanya kazi, paka 2025 awe na simu. Meli imekananga, haijawahi kuyumba. Yani tumejipanga, CCM tunadunda. Na umebolesha mahospitali, elimu bure mpaka sekondari. Umeongeza madaktari, vijijini sasa nishwari. Tazara barabara tayari, airport mpya kwa safari. Ubungo foleni sasa shwari, juu na chini magari. CCM unaipendaga, iko safi safi. Magufuli nampendaga, yuko safi safi. CCM unaipendaga, iko safi safi. Majaliwa nampendaga, yuko safi safi. Wapinzani wamepotea, wamepotea. Wapinzani wamepotea, wamepotea. Magufuli waonyeshe, wamepotea. Wanatapa tapa, wamepotea. Na mafisadi wakomeshe, wamepotea. Wakanyage kama rapa, wamepotea.